Yeah, I'm a rapper. No matter your design, yani. Yeah.
Gone tomorrow.
Shooting stars.
Here today. Gone tomorrow.
Gonna shoot my stars.
Gone tomorrow.
Shooting stars.
Here today. Gone tomorrow.
Gonna shoot my stars. Yeah. Black Gigi na maneno. Okay.
Kandora nimetoka, landia wakora, hakuna kutoroka, mate ni ya nyoka, kuki na bastola, kafuta madola, mziki ya maana, bado ni laana, liza kala mashaka, ukidai madaraka, utamanga mashaka, na kudai ya raka, wageni wamengara, wenyeji matambara, rappers kuparara, kuchapa na kuara, we ni example, ya western po, kama job, awezi grojo. Kwa choo, tishu na kondom, wape iyo flow, sarakasi za ndom, sister na bro, jua ini wo, tuliseti kando, mziki bila do, ukichora 7, na kuongeza 11, utapele kwa Evan, na AK-47.
Gone tomorrow,
shooting stars,
here today, gone tomorrow,
tuna shoot my stars,
gone tomorrow,
shooting stars.
Tuna
shoot my stars.
Mini mwana ewe bwana ukipenda ongezea jeshi juna dunda kama soja kutoka dina sina ucheshi nimejihami na Arsenal kuliko army nina rap ni madema rap na rap wa mange walami oh na wakil jo haki walae jukani video mina wa shoot man hadu na die nyima clown I say kama pita marangi hamwezi get your crown labda mpita na rangi atuneza rae mkaa mi zi yo ni porojo utarae maje ka black jiji na weni mielo wishka mkojo na flow yako ni old school unafaa kuitembeza na mkongojo wannabe weni fake bonoko the more na keep it real the more na keep it real wakipang soma tao we una keep it chill na kavako ni mademi ni mtoi keep it chill na kudestroy jufai kwa hapa kama Jack and Jill.
Gone tomorrow,
shooting stars.
Here today, gone tomorrow.
Gonna shoot my stars.
Gone tomorrow,
shooting stars.
Here today, gone tomorrow.
Gonna shoot my stars.
Na mapema, fiatu wa mandenga wenyeji walisema, hakuna siku njema ilikuisha Kenya, rudia iyo tena bunduki na pepeta, Colt na Beretta rarua bendera, end of an era finyo mapera, utafanywa kapera rapa umebeat, jaribu akapela peleka the beat, pinya kupeela radio presenter, chua kali sector ndomo iko center, macho ni projector mapua ziliteta, masikio tuka enter ukapata info, dandora ndio beta story na kifo, wakora na vendetta, ukijua hivo, biashara ni jeneza, utapewa likizo, zikini ni ukicheza, maneno amekuja na badizo tengeneza.
Gone tomorrow,
tuna shoot my stars.
Here today, gone tomorrow,
shooting stars.
Gone tomorrow,
tuna shoot my stars.
Here today, gone tomorrow,
shooting stars.
Gonna
shoot my stars.